iyo codkii Jamaal Jesto, laxankii Diban Jigjiga, muusikii Cajiib Cali Cajiib, studio Roba in Nairobi.
Sharafi Hassin, Sharafi Hassin.